Kokoriko Production, Miru Rani City.
Kokoriko Production,
natoka Miru Rani. Ha, ha. Na ishika nyumbani, nikiwa songa mbele. Zerekati endi ya mtu, waga na ishika nipo nyumbani, Miru Rani City. Nikiwa Miru Rani, na ishika nyumbani, nikiwa songa mbele, na ishika nyumbani. Nikiwa Zaire kati, na ishika nyumbani. Nikiwa India mtu, na ishika nyumbani. Wanataka tufanye,
yeah.
Wanapotaka wao,
yo.
Hii game kwa mta,
yes.
Yes beef,
come on.
Sasa nipo kwenye soko angalau game shit,
shit.
Ukiogopa unaacha,
acha.
Na kupima kwenye target, hey, town,
yeah.
King Man Rick,
Man Rick.
On the street,
yeah.
Wanaofuata wana lose.
Fuck.
Na kuona mpuuzi.
Come on.
Tanzanite.
Night.
Mire night.
Night.
Pesa inakuja
sana.
Hakuna ukuda.
We.
Maisha ni mabaya.
Baya.
Haina kuanya.
Anya.
Fata mambo yako.
Tena.
Acha ya mwezako.
Yeah.
Unatamani ungekuwa Man Rick.
Wewe.
Unatamani ungekuwa Man Rick.
Wewe,
yeah.
Yeah. Do style tunayoish Miru Rani King Man Rick Mtawa Secondary Sharp Corner Music.
Yeah. Twende. Nikiwa Miru Rani na ishika nyumbani. Nikiwa songa mbele na ishika nyumbani. Nikiwa Zaire kati na ishika nyumbani. Nikiwa India mtu, na ishika nyumbani. Nikiwa zangu Cairo, na ishika nyumbani. Nikiwa Miru Rani, na ishika nyumbani. Nikiwa songa mbele, na ishika nyumbani. Nikiwa Zaire kati, na ishika nyumbani.
Yeah.
Mdundo mkali unapiga kwenye speaker.
Come on.
Wakali wote mtani, nimewazika.
Miru Rani.
Acha wakonde
sana.
Sisi tusonge.
Tena.
Safari ni ngumu,
yeah.
Pambana kijana,
yes.
Kuwa mpole. Unaponiona mimi na basti vibaya
sana.
Paka unaanya. Miru Rani City.
Tena.
Wakali ni sisi.
Sikia.
Toka kitambo nipo kwenye game,
yeah.
Na wakalisha kila sehemu.
Songa mbele.
Acha chuki zako,
yeah, yeah.
Tuzidi kufanya mambo mazuri.
Tena.
Bado anabisha,
yeah.
Kwenye game na mficha,
na mficha, yeah. Tunakalishaga tu
Machak Bobu,
yeah. Kaka mkubwa King Man Rick.
Sikia madude ayo.
Natoka Miru Rani.
Ya, yeah. Natoka Miru Rani.
Ha.
Nikiwa Miru Rani na ishika nyumbani. Nikiwa songa mbele na ishika nyumbani. Nikiwa Zaire kati na ishika nyumbani. Nikiwa India mtu na ishika nyumbani. Nikiwa zangu Cairo na ishika nyumbani. Nikiwa Miru Rani na ishika nyumbani. Nikiwa songa mbele na ishika nyumbani. Nikiwa Zaire kati na ishika nyumbani.
Kokoriko Production, Miru Rani City.